Jorumi 7. Owetena, un jomo ng'eyo kaka chik tiyo. Omiyo ung'eyo ni chik otweyo ng'ato mana ka pod ngima. Wakawuru dhako man gi chuore kaka ranyisi. Chik kend otweye kuom chuore kapod chuore ngima. To ka chuore otho, to ogonye kuom chik mano otweye kuom chuore. To kodhi odak gi dichuo moro ka chuore pod ngima, to iluonge ni dhako materore. To ka chuore otho, to chik ok otweye. En thuolo, omiyo ka ng'at machielo koro okende, to ok en dhako materore. Owetena, un bende uchalo kamano. Ne udoko fuond ringre Kristo. Omiyo chik onge gi teko kuomu, nikech uchalo jomotho. Mano notimore mondo ubed jo ng'at machielo, ma en jal mane ochiero a kuom jomotho, mondo wan duto wanyag olemo ni Nyasaye. E ndalo mane pod waluwo timbe mag dhano, chik nomiyo gombo otiyo e ngimawa, mi onyuolo mana tho. To koro osegonywa kuom chik mane otweyowa, nikech wachale jomosetho. Koro ok watini Nyasaye e yo machon, kwaluwo mana chik mondiki, to watiyone ka wan gi ngima manyien ma Roho kelo. Koro ere gima dwawachi? Dwawach ni chik en richo koso? Ngang', ayie ni kada chik onge, to ok dang'eyo ni richo en ang'o. Kada ni chik ok owacho ni kik igombi, to da ok ang'eyo ni gombo en ang'o. Chikno nomiyo richo thuolo, mi okelo gombo duto mopogore opogore e chunya. Kada onge chik, to richo dobedo gimotho. Chon ne ok ang'eyo wach chik, to ne angima angima. To kane ang'eyo chik, richo nodoko mangima, mi an to atho. Kamano chik mane oketi mondo okel ngima, nokelo na mana tho. Nikech richo noyudo thuolo ma chik okelo, mi owuonda kendo onega. Kuom mano, chik Musa en gima ler, kendo chike moting'o bende ler, kendo kare, kendo beyo. Kara dwa wach ni gima ber ema nomiyo atho koso? Ngang', richo notiyo gima ber mi onega. Mondo richo ong'ere malong'o ni en ang'o. Kamano, chik nyiso ni richo en gima rach moloyo. Wang'eyo malong'o ni chik Musa ber, nikech oa kuom Nyasaye. Anto an mana dhano matho, moseng'iew modoko misumba richo. Gik matimo odhiera, nikech ok atim gima adwaro ni mondo atim, to atimo mana gik ma ok adwar. To ka atimo gik ma ok adwar timo kamano, to mano nyiso ni ayie ni chik ber. To chutho, ok an ema atim gigo, to richo modak e chunya ema timogi. Ang'eyo ni an kaka dhano, onge gima ber man kuoma, nikech kata obedo na adwaro timo gima ber, to ok anyal. Gima ber ma adwaro timo ok atim, to gima rach ma ok adwa timo ema timo. To ka atimo gima ok adwa timo kamano, to mano nyiso ni ok an ema timo gino, to richo modak kuoma ema time. Koro gima asefwenyo en ni ka adwaro timo gimoro maber, to richo kende ema arodhnogo. E chunya ma iye, to amor gi chik Nyasaye. To iringra anwang'o e chik machielo makedo gi chik ma chunya oyiego. Chik no omiya abedo misumba richo modak e ringra. Yaye, mano kaka an ng'at machandore. Ng'ano mabiro resa e ringruok mar thoni? Agoyo ni Nyasaye erokamano, nikech Yesu Kristo Ruodhwa ema biro resa. Kuom mano, aneno ni an awuon arito chik Nyasaye mana gi paro na kende, to e ngimana mar dhano to aluwo mana chik mar richo.